Tutereze kubye tuwako maruliwe nalinkomye. Mutufu sama labute bewandeka na yena vyele samba sobeza katanyuma. Musembele mba omutwe vye kwantumye makusenge kabye nsanga sanga jembise. Nyakurwana olutalo wala indulinyeko ozi walumba na ngongo wazangalu. Mazimu kujja kampete wese mimwa seba watalie chomfira muruokano. Ero bwewandu watefuso lukomvuba era wetutezi ziberu tusenkenya kwabula. Yadenga makubo mpita munangira ze mukino bwe mutakyo sendayidde mbafirako. Okukyayibwa sitya neelisa nyambala era nenesuza kati onkyawo ntwalewa. Nze wensonze wanera wenziringana we watuli endwadde buli omu gyeyekengera. Lundi luwummula bansibyekakoma nze ekyaggwe navaayo mmaze okusibula. Bigere binera bishadde mba byakulya babiteekateeka n'abo ababituguza. Abange baana basebo mulimu kabanziki akabaaluulidde kati omuseka lotera. Mulinga abalina omusaala gwe muliko ng'akubawaayo abantu mutute mulira ddala. Bannaffe abatutemera ennyama n'empuuta omudaala bw'amala aleka awo n'adduka. Zino embwa z'omubutale ziinayina eggulo limu ozisanga ziriyo oziwenja enfikkira. Nezikomberera ebibaawo kwe batematemera n'obugulu neziwanika nezenyagirako. Obutonde bw'embwa bumanya nnyambeko esobola osesema okwona emala n'ebirya. Nyiga owajja atamanya kyabaddewo aba abamba okumpuuta okututemera okkula. Wandifunye otuzzi n'oyisa ku kimeeza kyo naye bannange mirimu gy'embwa eggulo limu. Wetololangako emputa eyo gye bagisiikira ng'olira bakulukala iruli kuyuza enseko. Olubeerera lusula lwagaze so bwe luva eyo balugukeza mirimu. Luba nekkala nze mwattu enneewunyisa kungulu ne munda banziro zigizigi. Tuaba omulimu guno kitaabo ali omu era n'ennyaabwa abeshaggwe n'ebutambala. Bw'oba olukala ayo nsoose kululaba butambala n'oweshaggwe abanga lwe yeeyazise butambala. Abakitutemera okunaaba kwalemye obasanga enkwawa tezigaze zibimbya ejjovu. Leero n'okuzanga olwanaakola nti oba abaana ba Uganda ensi etutwala wa. Mulala nasanga yeekagambula bwa kale nga gyava eyo n'amala n'aweereza. Natunula n'enviiri ne zinneeyiwa olwomba na buyinza oyo yandisuze wala ddala. Yemmwe mulya mmere kinze ngamba emitone gibawumba okukira empengere. Ayi mukama nawo tuwaddeyo samaso kusebo olage ku buyinza bwo. Bapanga ebyokulya abali mu kabanziki balala batuma bwana tiraga ku luguudo okole. Baba namubamanyi teri ategeera ne kajja keisanga omutwe we gukaweereza. Inekeeyagula buli nkukunyi we zaalumye ne kaveeyo ne kakukwatire ku kyekagguza. Kyokka tulabye nnyo ffe naddala abatambuze mutuufu buli ke tulya kabaka akabuuza. Tuyita ku mbwa bazitomedde eggulo limu bukya zibuze sitekkansi ekola kiro. Bazibulira mu busigiri buno butambula gambye buwooma nnyo naye nze naweereza. Mu kibuga mwe musibuka ebirungi ebisingayo naye ate mwattu ekibuga nkuluuza ya bibi ekiri mu sawuli nze nkinyumiza n'omuto alina ebijiiko baba biweta mu mabaati ki bw'okitwalako enjala kikulyebula emimwa buba nekkalanga yanjawulo okuza omanyi nze nnoonyereza yannema okutuuma oba ebisejja ebifumbayo babirondawa w'otuukangayo otokuyita okugera enjula waliwo wennakyamako naye kyambuukako nga nti obwana bw'obuto bwonoonye mu mulyango ensowera ziveeyo ne zigwa ku byakkuza bw'owulira ebyo nenseetutwalawa gwala twali sisinkana mbirizi lituwa emmere sikaati eriyuliseeko nga ne peti yali taaguka dda munda ne ntemya ku ssenga nti lengera ekikwenu konzigira ne tuddukanya baagagambo limala okweyagula ne likusalira emigaati ne twetegula ekyetera embirizi naye twagenda bayimbi tuyulika nseko okiriro gwakatale wetwaliko netusanga abavubuka n'ensenene emirengo ng'ekimeeza bwamala avuunika mu ttaka kale nga waakijja n'afuwako n'alengako nasanga yakuza enjala luyinki lulamba onze wamma ebijiiko tolitegannaggula abantu nga bano bagwana wala ddala gatwala muzzu okugakuumiranga mu nsolo kale waafaananira atyo ku mubiri awalabibwa ku byamwakatoka akali ebunaayira aseka n'otunuulira erinnyo lyasesa liyise ku lwakyenvula eyingirira olwa bbulu mbana buyinza nandikuze kibooka embu naye mbatabaala nze ne mundaba akabansi olumu mpamatuka mu mmotoka nkunyumiza lumu ku nguudo eziri wakati mu Kampala ne nsanga omukyala n'ekkapu lyali ggubu ng'alisabiseeko luku kikulu akaveera saasooka kkebuka naye nkimanya luvannyuma teyaliimu ku wooteeri zi n'ezitambula ne zireeta omulalu ng'akalamye n'essana n'abifujjamu eddusu ekkwamba ezitezito okusinziira ku kapu bwe gwali kufaanana zisaanenya mulalu mu ekyo kye yali akoze eyakyeyitira kipipa wafujjibwa sebo nnyini kye yakyetiba neyeggyawo kale bannange saasiraabo gye yali alaga bwe biba byagwa mu ssupu atuukira mu kukologa egyo emidumu gye mulaba mbibuga mbagamba tegitwala byenda byobagambye ennyanja byo bigizibikira nejiwunya n'okuvulula ekivundu ne kitta nze naawe eyakikoze nfune ne ku biweero mu mmanyi zange minyira okusinga lwe kitutiyiriikira mu byokulya eno ofumba ate okolondola mu ffumbiro omumatiza otya nti sukube mu gwewala kafeero waabwe kanve ku bigambo naye simanyi oba ensene etutwalawa